ZM1.com.
This one for you, my baby. Gusajana. Baby, you read the definition. Inataka tension. Taka nikuwazi, nataka nikupende. Hadi wapate questions. Wewe ndiyo wangu, my chupa nachotaka, yes I do. Pasika nyaga break, iko kwa mgu. Usijipata ajali, tutaju. Kwezema chochote, mipesa ninayo. Ukitaka chochote, namba yangu unayo. Wetamba popote na visa unayo. Na ukitaka chochote namba yangu unayo. Fanya na rewindiwe. Unazungusha antena. Kama unariwa uwa. Antena. Fanya na rewindiwe. Unazungusha antena. Kama unariwa uwa. Antena.
Keep on the bar. Rewind, come back, a gun selector. Huu ndo lefunde mba wezi pata veta. We ni mzuri mpaka vinyo vya mahater. They give you complimental. Sio hata confidential. I say window number moja ya ni tisa kweni kumi. Toto mejaliwa zaida parking ya lugumi. My weather, mechoza feather kwenye ngumi. We kiboko, we nyangumi, we ni moto, we ni kuni. Waki kukompeta kwa dharau mana we ufanani. Ligi kubwa, toaletea tsunami. Unarudisha, chekechea for money. Mwanaji dani special kumbe mtumba grade one. The way you rewind back and forth, ma. You remind me, kwa rama fosa. Antena, nikikikosa we. Bastena, tampatana. Nantena natamani nikone mapema. Omotola ojolade. Ulivu mzuri kila upande. Na urefa dena nyange. Oh my baby should have parties.
Kuzima chochote mipesa ninayo. Ukitaka chochote namba yangu unayo. Wetamba popote na visa unayo. Ukitaka chochote namba yangu unayo. Fanya na rewindiwe. Unazungusha antena. Kama unariwa uwa. Antena. Fanya na rewindiwe. Unazungusha antena. Kama unariwa uwa. Antena.
ZWAP.com.